DJ Showstar.com. Team Yapsala.
Sada Che Mumuelo.
Team of the Box. Tactic. Kuno ni kuchikulwa. Kula. Kunwa. Olububia. Kwali makelu kambu baska matula. Yepaja wakula fucha mbufina. Tuli mchikulwa. Kula. Kunwa. Olububia. Kwali makelu kambu takatula. Yepaja wakula fucha mbufuna. Step 1, me 2, step 1 kichi. But I done in kichi. That's why but I done in kichi. Step 2, back when kichi. But I done in kichi. That's why but I done in kichi. But I shimukana done in kichi.
Ukuni fiyalo ndofo mwandi zekete. Nishina kosha mwandi wenen sekete. Ala pala mina mwandi pepepe. Tuka pusha kate ture chupusha chite. Kwa liba temu ya kupula, na temu ya kusunka, na temu ya kuchula. Leta kwewe supu ne minya spaini, new chapter fiakta ni shunakta.
Kukuno ni kuchikulwa, kula, kunwa, olububia. Kwa lima kedu kambu baska matula, yepaja wakula fucha mbufina. Tuli mchikulwa, kula, kunwa, olububia. Kwa lima kedu wakawala takatula, yepaja wakula fucha mbufula. Step 1 or 2, step 1 kichi. But I done in kichi. That's why but I done in kichi. Step 2, back when kichi. But I done in kichi. That's why but I done in kichi. But I mutala done in kichi.
Lakini bufo faviri muti mpompo. Ndina pena muvu ya batoko fiompo. 16% elo shafule mpompo. Njebele tiche di shapoli mpompo. Somo no kuzamino, ndeshi blow wantina pene chongu minachazamina. Kamina, umfafa kumkwa kasomu no kutamina. Chide ipomba inaka mzodi njebina pene amina.
Kuno ni kuchikulwa, kula, kunwa, olububia. Kwa lima kelu kambu baska matula. Yepaja wakula fucha mbufina. Tuli mchikulwa, kula, kunwa, olububia. Kwa lima kelu kambu wala takatula. Yepaja wakula fucha mbufula. Step 1 or 2, step 1 kichi. But I done in kichi. That's why but I done in kichi. Step 2, back when kichi. But I done in kichi. That's why but I done in kichi. But I mutala done in kichi.
Yo Sparks,
I'm a team ya garamba. It's tactic. Chimu Diapwa.
Nama DJ Zibonsi. Kafkash.
Era Gaipo.
Command Evolution.
Papa ni Papa.
Managers nigga please.
Captain OG. Youth Commander.
ZMA.
Kuka.
Music Entertainment.
Timu Yapsanako is a pillar.